Leo nataka ni wajuse wenye vimaneno mareno wapunguse. Moyo wako ni utulize, yao tusiyajali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao, tuachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao, tuachane nao wapambane na hali zao.
Tunagonga maviza.
Yeah, yeah, yeah.